Wars music.
Kama tete funcha moyo ni kunteke lafu kantereke la devanke molusi kambaleke nakora vinji na ye mkwanu zinsuniwa wane siga nyowe ya matenze ni kuyua baby don't worry I'm so sorry let's go slowly story utapika jikoni kwa troli aye baby oh wali utamanya sonyiwa wane nyanga ne kontora urokuwa usungu kare noneka nokuleka unatera aisha wangi kare noneka tawali musanyo mapenzi kanipatanisho mama jana ni machi ya moto kumoka sana uwe mjensi ishushe mama utamutamu kwa msokoto nyongea sana baby don't worry I'm so sorry let's go slowly you know my story utapika jikoni kwa troli city boy.